Uganda etongoza obweyambisi bw'okebera endwadde mu bwangu okuli omusujja gw'ensiri Nalubiri mu Kosel ne Mukenenya nga buno bukoleddwa kuno. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeeza nti obukebera buno nga bukoleddwa kampuni ya kuno eya Microhem Scientifics kikakasa nti Uganda ezimbye obwetengerevu bwayo mu byobulamu kw'ossa okulekeraawo okulagiriza ebyo ebisobola okukolerwa kuno olw'okusitula amakolero ga kuno. Nabbanja asinzidde mu kutongoza obukebera buno ku Serena Hotel mu Kampala n'ategeeza nti amalwaliro ga gavumenti kati galina okutandika okukozesa obukebera buno. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Sachenga ategeeza nti obukebera buno bumaze okwekenneenyezebwa era omutindo gwabwo ne gukakasibwa ne balungamya amalwaliro ku nkozesa yaabwo. Dr. Susan Nabadda, Commissioner avunaanyizibwa ku laboratory mu Ministry y'ebyobulamu ataanya.
Okugenda mu bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock out tetulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kiso okuva ebweru tulina okubanga tulina ozijja mu bantu abalala naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe nga ne policy ne environment government gyetaddewo bajja kumakinga sure nti ebiri produce Uganda babiwagira kati mu kaseera tuba ne test era muwulidde commitment wa minister wa finance wagambye nti bajja kuwagira kino ekintu already the policy eri mu kimu kifo.